Dai! Quando vuota shaka guhinduka urampikishimo cyose ni nyenye izuba isezera no ni wowe wahitamo isura munda cyangwa mboni bidasha isura munda ukuri cyangwa niko bivuga ndashaka inyautatu hagati y'akanyamuneza urwaniyo namba tuzaririmba dusinzira isura munda ndashaka igisubizo gitomora gusa reka mubwire sinshaka amabanga inzozi zacitse mu ibice zizivugira gukunda si nk'umuheto n'umusimbuka reka mube hafi gusa ntugiye udasubira isura munda ukuri cyangwa niko bivuga ndashaka inyabutatu hagati y'akanyamuneza urwaniyo namba tuzaririmba dusinzira isura munda ndashaka igisubizo gitomora niba ari ukuri tuganire buri buca turinde intumira biziri ntwari basiga ibuka k'urukundo ruhindaga ibiziga mwiza wanyamwize isura nkunda by'ukuri isura nkunda ukuri cyangwa niko bivuga ndashaka inyabutatu hagati y'akanyamuneza urwaniyo namba tuzaririmba dusinzira isura nkunda ndashaka igisubizo gitomora